meelaha afrikooda dil inanti laga soo xulee ubaxa laabta loo suray ubaxa ubaxa laabta loo suray hablaha afrikooda dil inanti laga soo xulee ubaxa laabta loo suray ubaxa ubaxa laabta loo suray markay ku arkaan induhu uruxdaeeba ku dhashay aad bay ula cajaayibeen aad bay aad bay ula cajaabeen markay ku arkaan induhu uruxdaeeba ku dhashay aad bay ula cajaayibeen aftuna way ku aamito uliya dirbanehe aftuna way ku aamito uliya dirbanehe ayane xiba jannooy hadma wada aros jalla aftuna way ku aamito uliya dirbanehe aftuna way ku aamito uliya dirbanehe inabtay xiba jannooy awa wada aros jalla indhaha wilmaynayaa